machine.
Ikilewa, sitaki nigasiwe. Ni aje msela, ona unanigera. Nikisha lewa, sitaki nigasiwe. Ni aje msela, ona unanigera. I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikisha lewaga, I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikisha lewaga, liwalo na liwe, situmiza mtu. We na liwe, sijanyacha mtu. I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikisha lewaga, I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikisha lewaga, liwalo na liwe, situmiza mtu. We na liwe, sijanyacha mtu. Liwalo na liwe, situmiza mtu. We na liwe, sijanyacha mtu.
From madnaja.com.